studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ona hede be studio tamani yo da sa yo sakiki modou Ousmane Diko alanton kabaruji gondi do de jodi men zone la presse labu moko nu jire wonan en to boggi jande to jande fuditi beta yande le leedi meden fawarde bamako tagal murtereji golle janginobe signinobe kawral 16 octobre 2016 de janginobe yogabe kolliti hitande jande de beedet fa août 2019 le pale yogaje sa halleedi meden non janginobe men fuddi fotere golle toɓa yontere jaɓɓinde nde libbamako ɗo ana wondi e bonandaji yimɓe e liƴƴi fuu ndenaki e kasara muɗum dow beme ande kese ɗe liƴƴi kewɗi kollama yo baɗɗi awoɓe hoore dokki taƴeral oɗo kabaru nenno batu batte korka ka noon honden min jeeyi anto on dow kabaru kenkeli ba ko horoɓe korsini fa sanne ko saabi ɗum on keɓan jaabuji muɗum yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi ɓe jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani janggoɓe jande leyire e hakkudera ka fuu puɗɗiti jande beeta e hande cakkite ono cakkite yontere nde ɗon jangguinoɓe ɗali murtere mum en golle nde ɓe non so ɓaleri leydi meɗen janggoɓe puɗɗiti jande jangguinoɓe saaha leydi ɓe noon puɗɗi fotere mum en golle kedɗe noon Modou Baye Gallo fa ɓeydoro ɗen faam
lebbi jeegon caggal ko ndeɗo murtire waɗi so kalasiji ɗi utta beete hannden sukaɓe puɗɗiti jande woɓɓe anton sara muɗum en jaati jokki ɗum ƴaɓɓirade kayi fa jottoɗa seegu kulikoro tumbutu musengaɓe wonɓe tonɓe jottikili kalasiji ɗi misal to santo fedde humminide haybude yalla musengaɓe jottikili kalasiji ɗi na jottaki ɓe jeehi ƴewoyde yalla musengaɓe jeehi jangguinoyde kalasiji ɗi to gawo to wona noon ɗum wori beete hannde ɗum wondi e tannude koyɗe yoga e sukaɓe kañe fa yetto e jangguinoɓe fo puɗɗi toon wakansi won hollitinɓe wi du lew ramadan du laati sababu muɗum sabide ko heewi musengaɓe mbawa jangguinde no mbowirino oɗo tawi ka muyo goto to an sogoto musengaɓe ko heewi mabɓe mataka toon tawede wiide jande nde fuɗɗiti fuu saraɓe sukaɓeɓe kan kulifati hitande mursé ɓe mbi laamiɓe kabaru école ɓe tinno jaltina dow hen ɗati yalla examen ngaji timmoɗo hitande aɗa heeɓa wadde
bamako noon jande fuɗɗiti le jangguinirɗe kewɗe dawda bugule commune jeegoɓa fawarde bamako kura le commune tataɓa o ka fuu janggoɓe beltima fa sanne ko nde murtere golle jangguinoɓe signinoɓe ñande kawral 16 octobre nde siliko nenno eɓe kuyani ɓantude laawi jangguinirɗe ɗe keɗɗenna Oumar Way Gallo
min
weltiki dow hen sanne ko cuuɗi école ɗi uttako sabide sukaɓe kañe jaata janggoyde sukaɓe ne kañe en daronto leydi ndi janggo dow sukaɓe gikki leydi ndi du fawa min mi weltiki dow hen sanne sabide min puɗɗino trimestre ngaji amen jaati min darnino musengaɓe gonno e murtere ko école o ɓanta komi weltiki dow hen min mi weltiki dow hen sanne sabide sukaɓe hewɓe ɓe mbayrumin yiide miɗo wondi yiide ɗen ɗo arande nde min garno fuu musengaɓe mbiyam mi ana gonti e murtere wattu joni o murtere mabɓe nde timmi min mi weltiki joni sanne sabi de ɗum laatiki sababu somi fuɗɗiti jande miɗo wondi yiɗɗo giɗiraɓam mi weltiki dow hen sanne
kala ko jiɗɗon famitade noon poɗe fayde o ɓiyame ami ande facebook e twitter aɗa mbawi ɗum noddude numéro 7584111 na 7584212 fandokon hakkillaji mawɗon laamiɓe kuro mbi ana cullani ko wayde ndenago jangguile maliko maire toon on holliti ƴiwde nde nokkure nde hippa warde beete hande noon hijande haɓɓitiɓe fay wotere yettaki toon o dardi laami o ɓama dabareji fuu fa hono dakorɗe kayboje nokkuje leydi meɗen ndi keɓano ndenoro kanko cekura daw o maire commune kuri wonko sefodi e Ali Haydara keƴaɗo amen keɗɗana hen Mumin Sendebou
quand j'ai appris la nouvelle au
demi martinama kabaru watu 10h mi noddi CB o wi kan omo poste mi ɓami mobile 1 mi tawoy mo toon yimɓe taton ɗum ana wonno toon mi lamdimo so tawi keeƴaɓe laamu ana andani ɗum o wi ɓe martinama kabaru kana wara e heureji tati miɗen daari fewi goto waɗay iɗum holli tawide minne e koye mennan kani faabude kabaru ndenagu men e yimɓe jetto mbaraɓe gendarme taton ana hen doyen ɗiɗon chauffeur ganaye ɗiɗon kañi debbo goto jeggal mum lumo ngo joɗinama yimɓe jottini hakkille mum fe so tawi e suusano sanne batte rafin ndenagu yimɓe hewɓe ana mbare hakkune kerol leyɗe mali
eɓurkina
caggal toɓo mango bamako alkamisar ƴaɓɓine nde yono yimɓe taykitima humbugo liɗɗi dow maayo ngo dow beeme annde kese ɗe no nata muɗum ana jiye ka jaati awtoɓe ɗum dokki taƴiral muɗum heedi dehande sotiba les commune arano fawarde misabugu les commune jeego bamako fayɗo ɗon ɗum haɓɓoraki haɓɓodaki ɗum e poson hono no hewi ɓe mbiri ni kanko mama chérita o awtoɗo sotiba wonko sofudi e lem Moussa Diallo keɗɗana hen ko mumdi sendi bu faccitale hen
kewɗi garali maayo yo koddireje noon kambu kewɗo woɗana ndiyam maayo kambar mumna liɗɗi daneji kewɗi ana mbata ka wala ko heɓata liɗɗi ɓalleji mi martinama kabaru wiide sabal bugu e baginida torraji mum ɓuuri mawnude wonna ɗum woni yela men saabe yo mursa e juuɗe men ɓoyata torraji mum taykite miɗen darda e laamu o o fiya dabareji bangal laaɓingol
fosiŋaji
heedi gollirde awgal e golle hono wuturnere en ka hoore mum en dokki taƴiral oɗo kabaru kolliti du ega ɗo haɓɓodaki e kabaru poson liƴƴi baɗɗi ɗi naɓama hono laboratoire farde nden noon pati fay goto ñama ɗi kenkeli ba ana fuɗɗa du le paale kewɗe mali fawarde sénégal e hoore nden sa ana sawra ana tuttire koƴol du yo ɗum wattu lewru korka fu ɓuuri yarede keɗɗana hen ko Mohamed Ali Mohamed Aga Alida heɓen hen le faccitago Mumini Sendi Bou e Oumar Waygalo
ɗo le saha leyɗi afrique kenkeli ba ana defe yare sifa mun ana heewi e wi cottoɓe ɗum luumo suguni kura bamako ɓe kolliti wiide kambar lewru korka ka coggu mun ɓeydike
kalteŋaji tati goni ɗo gotan iwra kiita gotan iwra le leydi codoir goɗɗan iwra le leydi laguine miɗen cotta cakuru famardu bu temedde nayyi cakuru mawdu ujunere temedde ɗiɗi
ɓiɓɓe leydi mali hewɓe ana jiɗɗi kenkeli ba wattu lewru korka e wi yokaɓe yo kambar nafa mun heddi sawrugol woɓɓe dunna yo kambar iɗum yaafi
sa soddi bu sappo kenkeli ba ko foti yimɓele sappo ana wawi taccitirde ɗum korka tawene sa soodi sappo lipton ɗum ɓurta yimɓe taton min miɗi yara kenkeli ba somi taccita korkam saabi de iɗum moƴƴi e huseeru neɗɗo ɗum min tawi mawɓe ama ana gaɗa minen dumiɗen gondi e kitadi ɗum kenkeli ba ana moƴƴi sanne fei dogotoro en kaali ko ɗum
nafata
dogotoro Koulibaly Djibril pharmacien dartowo gongini ko jaroɓe ɗum holliti wiide
kenkeli ba ngay ɗi ana kewi kalte arande o an noddire ngoloɓe kalte ɗiɗo bo an noddire goni ba kañum woni ko jama o ɓuuri fo horsinde saabi de hendu muɗo ana weeli an nafa sanne kenkeli ba ana moƴƴi sanne ko nayiri bangal cellal ɗum adam an loota ɓoƴe mum
homo fur ana wawi heɓɓude kenkeli ba iɗum woɗani cellal dun ɓuuri fur wattu ndu lewru korka
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suwed Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen heedidire noon kabaru demal maaro fa keɓal waɗa hen hitande 2019 fuɗiyade 2021 ana wondi e landanede demal e tutugol maaro golleji muɗum ana mawni fa sanne o ndenno ɗum e wonde noon remoɓe keɓali taƴoral heedi heɓude engrais ngaji kabaru muɗum ana ko taɗin golleji sottoɓe engrais ngaji ɗi fa warde e kamɓe remoɓe deerudu les commune koro o sukaɓe ɗiɗon mubbonoɓe huuɗa yimɓe joomɓen kaɓorɗe joɓɓe anda ko goni du pelli ɗumɓen ɗum waɗi keeñe gotel barmi fa naɓama suud docteur koro balɗe muɗum noon ana yeeso batu kaldal e dewrintinal burdaɓe e fulɓe commune intilit les région gawo o fuɗɗi keeñe les wuuro gayna nden o walli ɗi sinuji ɗiɗi foccodirde e wadde ko mbawi fo fa deƴere warta yo hakkilanta ko centre humanitaire pour le dialogue woni nokkure gollirde banggal neɗɗaku e kaldal yoɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fo hande yewtere men ana yesso en tawde ko warani